This is an MUT Radio podcast.
Namhlanje sithinta udaba la sikhuluma khona nge-polyandry or ukucacisa kakhulu la khona umuntu wesifazane evumelekile noma ke ethola indlela yokuthi eshade abantu or else abesilisa abaqala kwababili kuya phezulu. This is the interesting topic. And mhlambe ukwazisa ukuthi le polyandry it began in a push to promote equality khona la e South Africa. Well, the Department of Home Affairs did publish a landmark policy document calling for polyandry to be legally recognized as a form of marriage khona la e South Africa, because mhlambe uma sibheka polyandry idedelwe noma illegalizwe kuwo unyaka ka 2020 khona la e South Africa. So njengoba sengishilo ukuthi it did came in a push to promote equality, since we know that in South Africa isithembu somuntu wesabantu la kusuke ku owesilisa kuyena othola abesifazana abaningi is one that is recognized. So lesi esijika noma esithi ke akubo wesifazane manje othatha abaningi yisona esiqala ukuthi nje cha manje sesivumelekile, kanti ke futhi singenzeka. So I would say maybe it's one of the good things ukuthi sibe equal in all forms. I mean, isn't ayisafani nakuqala where certain role were for a certain gender. So izinto mazijike njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi iviki ivili liyajika. So izinto ijikile ke manje nabesifazane sebayakwazi ukuthi beshade sibe baningi. And again, this is 21st century, so of course ezinye izinto shouldn't be gender based. And it's not the njengoba ngishilo ukuthi la South Africa iqhamuke nga unyaka ka 2020, so akuyo yodwa South Africa practice this polyandry, because kuyashiwo ukuthi according to study it is also practiced in part of in Nigeria, kubalwa iCameroon kanye nayo iKenya. So uma ubheka lawa amazwe akhona la eAfrica, which means nathi ke iSouth Africa ithe cha, nathi siyiSouth Africa asimncinyane singakwazi ukuthi sivumele abesifazane ukuthi bethathe betomule bebamba bambe lapha nalapha bethi ukuba nabantu besilisa abaningi. Kusho ukuthi nje uma uhamba ucabangela ekhaya umuntu wesifazane ukuthi hayibo yazi engathi khona indle empty, how about ngithole lo mhlawumbe oyisithathu, how about ngithole lo owesihlanu ifike ukuthi owesihlanu. Kusho ukuthi kumele abantu besifazane manje sebane feeling yokuthi mhlawumbe uyavuka ukuthi eyi yazi ngathi ngingashada. Like we know kukhona abantu eSouth Africa besilisa nje othola ukuthi banamakhosikazi amaningi. So I think kuba ne feeling yokuthi yazi ngibhorekile kule weekend ngathi ngingashada, bese bona ukuthi ubanja ume mhlawumbe scrolla lapha ko WhatsApp noma ephume ethi ayi yazi ngathi ngingashada lo, bese yomntomula eyomeda khona ekhaya. So njengoba ngisho ukuthi I think it's time abantu besifazane bebonisa ukuthi they can handle and take control of umshado, and also take control of abantu besilisa abaningi ngesikhathi esisodwa, okusho ukuthi akuyona into ongaba eyamadoda kuphela leyo, kanti abantu besifazane nakho manje sebayakwazi ukuthi bakwenze lokho, okubonisa ukuthi ngempela siyalingana and akekho umuntu ongeke kwazi ukuhola, because uma ubuka izinto seyithe ukuguquka abantu besifazane or else wonke umuntu okhona useyahola nanoma yikuphi semsebenzini nanoma yikuphi la khona khona useyakwazi ukuthi ebe yileader, which means they can also lead when it's come to abantu besilisa abaningi bebamba bambe lapha nalapha. So yes, this is a topic engazi kahle ukuthi iqhamuka with ama questions amaningi kubantu. I'm sure nawe njengoba sikhuluma ngepolyandry kuningi okufika ekhanda lakho ukuthi how why and how. Well, kuningi ongakucabanga, mhlawumbe ungacabanga futhi ama advantages, ungacabanga ububi mhlawumbe bawo lo mshado, because siyazi ukuthi there are always two sides of a coin. Kodwa ke thina sithatha isihlangothi sithi wena yini oyicabanga. Mhlawumbe umbuzo engakushiya nawo umlaleli ukuthi wena do you see it working or not? It was brought to promote equality. There is a study that was published in 2012 by Catherine Starkweather and Raymond Hermes, which started by saying it is found that polyandry may have existed throughout human evolutionary history. So they definitely all so enye into abayishilo that was important or that was stated kulesa study is that definitely all men will be committed to be involved ekukhuliseni umntwana, because ingane izobe ibelonga kubo bonke. Wow, yay. ingane izobe believer izobe belonga kubo bonke ubaba if kuguthi owesifazane ushade abesilisa abahlanu ngiyalinganisa ngoba qalelekile if eshade abahlanu mhlawumbe ethola ingane leyo ngane leyo izobe yondliwa ibo bonke ngokulinganayo ngingazi ke noma okulinganayo ngokwamandla abo ngoba amandla abo angeke lingana amandla amadoda awalingani kodwa ke kuyashiya ukuthi lezi ingane lezi zizokondliwa ngokulinganayo obaba bonke so yes engathi ke zikhipha kakhulu lana engathi akulanjwa kuyona le mshado o kuyona ipolyandry so yes okunye mhlawumbe abakudalulile ukuthi there is something we called fraternal polyandry whereby brothers marry the same wife like mhlawumbe mina nobhuti wami siya decide ukuthi cha le ntokazi engathi ke iyasichaza so kunganjani uma ukuthi mhlawumbe noma yoni decide ukuthi cha yazi buti enisuke ekhaya elilodwa esiswini esisodwa kunganjani ngithi ukunithatha nobabili nginiyise emagcekeni asekhaya with which comes with a question again ukuthi ngabe uma sesishadile noma ususithathile sizoya emagcekeni akini noma uzosikhandela umuzi wethu kuningi kakhulu okwenzeka kulomshado so yes that's what we called fraternal polyandry whereby obhuti beshada usisi kanti ke another thing that was mentioned okuyinto mhlawumbe enhle kakhulu kule studies that a joint estate remains intact from generations to generations kusho ukuthi ke nezizukulwane izayo angezi kwazi ukuthi zilambe because yonke into izobe ihleli khona la yonke into like uma sekuthathwa kusho ukuthi uma kuthathwa obhuti noma sithathwa sisuke sisweni esiyone kusho ukuthi akekho ozocabangela mhlambe isibongo sakubo wonke uzocaba wonke umuntu okhona la because usuke ekhaya lo uzocabangela ifamily which means igeneration ezayo nayo izobenefita ekuthenini sishade singobhuti sishade owesifazane oyedwa I don't know ke if ubumnandi obusuka obungavela lapho ukuthi cha sina nje sithanda egcekeni noma esibongweni esisodwa which is into enzakalayo from iside labantu besilisa whereby ethatha noma ekhetha izintokazi ezisuka noma ezizalwa egcekeni elilodwa ayikaze yaba khona inkinga kungenzeka ukuthi nalana futhi inkinga ngeke ibe khona and any benefits mhlambe yaya ipolyandry shows that shows that because there is no single authority single by single I mean man there is no single authority in polyandry household and also the power is dispersed through the union so lana njengoba bengishilo ukuthi ke ukusho ukuthi if senishadile nihleli kuwe lo wesifazane onishadile angazi angithi umuntu wesifazane uya uma umuntu wesilisa ushada okuthiwa ushada uyashadelwa kusho ukuthi umuntu wesifazane uzobe enshada yes umuntu wesifazane uzobe enshada so it is said that power is dispersed through the union and kuyashiwo futhi ukuthi I property will be owned collectively which means that nobody is excluded from I property ownership even after oyedwa omyeni noma oyedwa umuntu wesilisa kula bashadile abashade owesifazane uma kwenzeka ukuthi uyashona kodwa ke kuyacacisa ukuthi property akekho ozoba excluded izo owner collectively kusho ukuthi mina nabafowethu uma sishadile noma kulezi insizwa esiyobe sikhethwe nazo siyobe sekazi ukuthi ke I property wonke umuntu uyayi owner leyo property kusho ukuthi akekho umuntu ozozi cha mina ngicabangela isibongo sakithi cha mina nje kumele ngibe nomona noma mina sengikhala ngokuthi cha uba usibani bani noma umfowethu wakhelwa indlu mina indlu angiyithuli so it said that izo owner collectively ziyakhipha kulomshado ziyakhipha umshado and I'm interested and looking forward ukubona abantu besifazane betomula bezithathela angazi ngoba thina abesilisa sibuye siyothatha emhlangeni ukuthi bona bazosithola lapho sihlangane khona angazi ukuthi yini ehlanganisa insizwa kodwa ke mhlambe ukunikisa ubani besifazane into ehlanganisa insizwa mostly ama men's conference yes lawa abanjwa ngalezi ikhathi uma sekusondele iValentine I don't know ukuthi iaim yawo yini kodwa ke ngicawa ukuthi lana ngakwazi ukuthi nitomule khona abantu besilisa bese nithi ke nifuna ukushada enye into edaluliwe kule studies that these union are also economically more prosperous because women are not economically dependent on one man and ingane ne properties belonga kwi family not ama individuals so enye into ke mhlambe lena emnandi kakhulu noma ezwakala imnandi kulomshado ukuthi so since owesifazane engadependiye which means this point make it be clear ukuthi owesifazane angisho ukuthi angeke eprovide njengoba kusuke owesilisa eprovide I'm not sure if I think I'm getting it right because uma kuthiwa owesifazane uzobe engadependile kumuntu wesilisa oyi1 kusho ukuthi bonke labantu besilisa will be providing and izinto eziningi zivele yonke into izobe ibelonga kumndeni not ama individuals eish kumnandi kakhulu ngoba kubenefita wonke umuntu la akekho balekayo akekho ozoshaya I money heist yes so as far as women are concerned this gives them more agency which lasisho khona ukuthi ke abesifazane bazokwazi ukuthi benze ama okay this gives them i decision making capacity because owesifazane uyena ozobe kushuthi izinto zobe ijikile uzobe ethi kuba inhloko nyana so uzokwazi ukwenza ama decision kubo laba bantu abashadile and again it is said that it will give more of control over their sexuality and even imizimba yabo enye into ke I wonder if abantu besilisa will allow this ngoba enye into iya ukuthi umuntu yena uyayivuma noma akayivumi we're not saying abantu besilisa banjani but I'm just nje asking ukuthi I am concerned ngokwazi ukuthi abantu besilisa bazoyivumela inleyo although kuyinto ezwakala ifair and izwakala ibalansile according to izinto ezishiwo ukuthi ama benefits nazo zonke izinto bareke kungenzeka kuningi futhi okwenzeka phakathi mhlawumbe thina okunye okuzokwenzeka singakacabangi enye into edaluliwe kwi study is that it also says which I'm not sure if it's good or bad but it is said that paternity is not located in who fathered the child but the knowledge that any of the men can be a father and therefore fathering is a social and collective issue isn't that an issue hey I don't know you are the one who knows ukuthi ke uma kuukuthi nazi ingane seyikhona ekhaya angekho uzothi lena ingane yami lena ingane kabani kusho ukuthi wonke uma ukuthi owesifazana uganwe yabantu aba noma abesilisa abawu5 uma kutholakala ingane yokuqala lengane yeni nonke angazi kusho ukuthi ke isibongo sikuzobe isamama because nizobe nishade yena yes so ingane lena nizobe seniyondla it's saying that this fathering is a social and collective issue kusho ukuthi nizobe nihlanganyela ekuthenini nondle ingane noma izingane ezikhona the question for you mlaleli ukuthi mhlambe eze umuntu wesilisa ungamshada yini noma can you be involved kuyo lena I polyandry or kulolu hlobo lomshado whereby uzongabi wedwa mhlambe sizothatha mhlambe okumbalwa noma ama comment ambalwa siza ukuthi abalaleli ngabe baqhubha bathini uthi omnye umlaleli ilapho ngingabona khona ke ukuthi love potion does work because I will never engage myself on that kind of relationship leyo nje ngizoyenza mhla kwaphela usawuto lwandle but for now I swear ungabona inyoka ishaya u reverse ucacisa kabanzi ke umlaleli ukuthi kushuthi angeke kwenzeke because inyoka ayishaya u reverse neze so uthi yena ungabona kahle ukuthi love potion iyasebenza kanti ke enye comment ithi it is wrong biblically but writing real life situations kusho ukuthi uthi ngokweBhayibheli akukho right noma iBhayibheli likuvuni lokho kodwa ke in real life uthi ke kulungile ngicabanga ukuthi naye engakwenza lokho okay we also have another comment it's ke no as a man I wouldn't be part of it cause kungabe ungangithathi kahle as indoda lokho kwazise izinkunzi ezimbili azihlalelani esibayeni esisodwa.
Yes, besathinta yona ke udaba lwe polyandry and sithe ngizokusizikhupha nje i call sizwe ukuthi ngabe umlaleli mhlawumbe luthini uvo lwakhe kuyona ke i polyandry. Ake sizwe ke ukuthi uthini uvo noma uthini umlaleli. Yes, hello.
Ah, sawubona.
Yebo, sawubona njani?
Ngiyaphila futhi wena njani?
Ah, ngiyaphila nami, siyajabula ukukhuluma nawe khona la emsakazweni emithi radio. Sikhuluma ngayo ipolyandry noma isithembu la khona owesifazane thatha abesilisa abangaphezulu noma kuqala ku-2 kuyaphezulu.
Oh, okay. Mina ngokwami ne I think ipolyandry in a side eli right at the same time in a side ongekho right.
Okay.
To explain further kuloko engikushoyo lengithi ku right. I think ku right because e constitution yase South Africa it says both females and males should be treated like equally.
Okay.
And nesibheka abantu besilisa bayavumeleka to take more than one wife. So why not abantu besifazane?
Okay, right.
At the same time, I also think it's wrong because I believe as a woman, you need to respect yourself and your body. So imagine, I'm born ukuthi kungaba interact as a woman, ukuthi okay, now you're being shared by two men. Tonight, you have to share bed with this man, and then tomorrow, you have to share bed with this man again.
So mhlambe ekubukeleni ekuthenini abantu besilisa ucabanga ukuthi umuntu wesilisa noma abantu besilisa bangakwazi ukuhlalisana leseyise bangenile kulo mshado ucabanga ukuthi bangakwazi ukuhlalisana behloniphane kube kuhle.
Well ngokwazi kwami abantu besilisa bayabantu abanesikhwele and imost yabo abathandi to share. So nje I don't think ngingasebenza. Maybe kungasebenza for isikhashana but ukhona ongagcina esebona ukuthi no I can't stand this is not me then sekuqale kube khona ingxabano uthole ukuthi omunye usebulala omunye yabona.
Okay, so mhlawumbe ukubuza omunye umbuzo ke lento ukuthi ubani ubaba mhlawumbe like ukuthi kungaziwa yikho ingane ezophatha isibongo sayo. So kusho ukuthi mhlawumbe isibongo vele ezosetshenziswa kuyobe kuyisona esika mama since kuyiyena ozobe eshadile uyayibo le nto.
Yo yabona ke isiqala lapho ngokosiko angicabangi ukuthi lokho kuvumelekile ukuthi umntwana is athazalela emshadweni but athathe isibongo saka mama yabo. So siyaqala ke isiba yimbi nge isidini lo siko.
Mhlambe wena ke asike sibukele iside lakho wena ungangena yini ku lo mshado noma ungathatha yini abantu besilisa ababili kuyaphezulu?
Cha
why
ngiyaxolisa kodwa ngeke ngize ngkwazi.
I just
think ku complicate izinto kakhulu iphikisana no siko iphikisana neBhayibheli iphikisana izinto eziningi kakhulu.
Ungayikomplikatha kanjani futhi izinto?
Eh kunjengoba ushilo futhi ne kunjengoba ushilo ukuthi let's say sengumuntu esifazane sengithatha abantu besilisa about 2. Abanye abantu bakholelwa kakhulu emadlozini.
Okay.
So kunezinto ekumele uzenze as a male person mungabe ushada ngithi.
Okay.
So lezo zinto lezo ubani ozozenza? Because wena uzobushada abantu abawu-2 angithi.
Yeah, right. Kungenzeka ungabashada boyi-2 same time kodwa. Uzothatha one
yeah.
by one.
Yeah, uzobashada one by one.
Yeah.
Shuthi mungabushada kuzokwenzakalani. Ngizongishada na this man sizokwenza izinto ngendlela yosiko lakhona or usiko siyanigletha nje at all. It doesn't count.
Mhlambe who knows izinto zizoqala kwabusha kuzoba khona okusha because akuyonto esijwayele. So obviously zicatsha ngeke izinto ezifana nalezo kodwa ke siyabonga futhi kakhulu uvo lwakho sibonga kakhulu ukuthi usidlulisele maningi ama complications angaba khona. Yes, mhlambe ngokwe culture noma mhlambe umunye umuntu ekubuka from the side of iBhayibheli omunye ngathi cha ngeke yena omunye uthi cha engangena yena ekuthenini ethathe abantu besilisa abathe kubaningi baningi. Okay, siyabonga. Ngibonga kakhulu Aphi Westhole, ngibonga kakhulu for isikhathi sakho. Kodwa ke asithathe nenye yama VNs siza ukuthi omnye umlaleli uthine kahle.
Hi, Mr. Wonderland. With regards to the topic for phalangomy, I personally believe that, okay, I'm gonna respond because of my beliefs and also my opinion. I believe Wuthi, God created a man and a woman for each other. So that was like from the beginning of time, yabo, in the Bible, Genesis, yabo. Adam and Eve. He didn't speak about Adam having another wife alongside Eve. As much as yes, and somewhere in the Bible they were like a bantu that had more than one wife. But I mean, personally, I just believe that that's not right. So I'm against even polygamy. I don't support polygamy. So same even with polygamy, I don't support it either. But then that's for me personally. That's my personal opinion based on my beliefs, yabo. And that's my opinion. I obviously know you can't really impose So other people, yes, they want to do it. They want to do polygamy. They want to marry more than one man. And that's fine. That's up to them. Because pela, ama principles it as a band agafan yabole ontule. But I just don't think it would end well because Aban Bisisa, especially Aban Bisisa, Aban Nyama, are very territorial and they're very possessive over Aban Bisfazane Babo. And, you know, they just, like, they pride themselves and whatever. But at the same time, now, my daughter, this is a lesson because when they want to be taking Itembo and all of that and doing that, now that the tables are turned and this thing could be possibly legalized, Mr. Wonderland, the main issue here, personally, is not necessarily polygamy. I just feel like, why vele are we even talking about those kind of things? Why vele is that the main focus? Who you marry to and what you do personally? Why is that of importance to the court or to the parliament? Isn't that is ensuring there's more women who are occupying high positions in companies. There's more female CEOs. Aban Besfazane are being provided more equal opportunities and being supported mostly in business. Isn't the meaning of our focus on gender-based violence? We're still talking about this till this day. How many years has gender-based violence has been going on? We're still speaking about gender-based violence. It's still a pandemic. Well, those are the things that I feel the government should be focusing on. Zonke lezi zinto is just basically to divert our attention and to create an illusion ukuthi vele as abantu besifazane there is gender equality, vele we are equal. It's an illusion. It's basically just to make us ukuthi singanaki, an illusion to believe ukuthi we are in fact equal, but that is not the case. Because the polygamy, how is it like as abantu besifazane, how are we gaining from this? This is my question. In the end, it's not really adding any value on us at all. It's really not really important. Who you marry, blah blah blah. Who cares about that? Why should it be a parliament issue? You get what I'm saying? So I believe instead of focusing on legalizing such things, can we focus on matters that are more pressing and that are more serious? That will actually help build Yeah, because at the end of the day, irrespective of whether polygamy is legalized, irrespective of whether polygamy yenziwa or not, abantu will do whatever they want to do. And yenziwa vele already. Abantu do that already vele. As much as it might have been unofficial. So that's just basically my opinion regarding this entire thing.
Ubeke kwacaca noma ke uthi yena akavumelani naye ubona sengathi lento izama ukushifta nje ifocus yabo kuningi okumele ngabe ke mhlambe kufocuswa kukhona izinto mhlambe ubalile ukuthi kungafocuswa izintweni ezithinta o gender based violence izinto okumele zilungiswe kodwa lokhu ubona sengathi nje kuthatha amehlabo njengabantu besifazane into esemqoka kakhulu noma mhlambe okumele uyazi ukuthi impilo le so since kuyimpilo nje umuntu uyayithathela izinqumo kanti futhi ofisa ukukwenza noma ofisa ukuthi obone ukuthi kuzokusebenzela uwenza khona empilweni ukuzame
This is an MUT Radio podcast